good dream got beat.
Hey.
Check it. Bow.
Hey. Ooh. I know what you say, what you say, what we would say. Nabyirutse mu mwana se yataye hey iyo street bavuga ba rapper mutazi byo yankoreye hey anubutse wari buse ngo nkwibutse byo wakoze mbi kwibutse byo sibike nabyirutse mu mwana se yataye hey iyo street bavuga ba rapper mutazi byo yankoreye hey you know we from get in nigga cause never we don't do it wrong say you wanna sami fami to get any pawn tubikore turi muri imbode gizo ibintu wazisangamo ubitware gake tubigumanemo do you want me to stay or no you gotta treat me like a salomo amagambo ibikabyo si byo kikindiga nk'iyo byo n'ibito amagambo bavuga si yo muribona uzi ukuri koko uzamuhamagare weekend nubwo nakimena neza ari keri uzanyibutse tunywe byeri tuzisomeze bikazi ngo nubutse waribuze ngo nkwibutse Je wakoze mbi kwibutse byo sibike nabyirutse mu mwana se yataye hey iyo street bavuga ba rapper mutazi byo yankoreye hey anubutse wari buse ngo nkwibutse Je wakoze mbi kwibutse byo sibike nabyirutse mu mwana se yataye hey iyo street bavuga ba rapper mutazi byo yankoreye hey ibyo si nibya buri umwe ishyira ku isoko maze bagure umutwe bawujanjagure inshinga wazanye batondagure ibikorwa bigeze kure batonda umurongo bigarurire amaso yaheze kure gira vuba maze twire kure urakinisha kino gisimba kiri muri njye nawe ngitimba murarebere kuri gihimba umuntu uhagaze ndacyamubatsimba niteguye gusoza urugamba nk'inshuti yanjye nemera rugamba ukwezi kwiza ni Desemba umwami akivukira muri Nyakanga uvuge kimwe sinjya mbura kamwe rimwe bibe take a mask nanubutse wari buse ngo nkwibutse Je wakoze mbi kwibutse byo sibike nabyirutse mu mwana se yataye hey iyo street bavuga ba rapper mutazi byo yankoreye hey nanubutse wari buse ngo nkwibutse Je wakoze mbi kwibutse byo sibike nabyirutse mu mwana se yataye hey iyo street bavuga ba rapper mutazi byo yankoreye hey